Wabula nze kye ndabye mbakooye abo babusajja bwankube.